prodigy, I mean, he's fame and crazy.
Ngimtholile we hayo maqondane bebu yangijabule
awuthale kusona
hayi ngimtholile we ngeso maqondane dalu yangijabule awuthala balindile 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 we yo we awuthala balindile 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 mambo awuthala balindile 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 we yo we Tala valindile, 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 mambo.
Iya mtana, skasobda la seko. Hambobo no make, hobolege mbiza. Iya mtana, skasobda la seko. Hambobo no make, hobolege mbiza.
Ayu matonda ne pebu yang chabuli. Ngesu matonda ne talu yang chabuli. Hayu matonda ne pebu yang chabuli. Ngesu matonda ne talu yang chabuli.
Ngafa we maye Hayi lempilo baby ngiyenza busy Hayi ngiyaphela mntanami Oh yo 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 Hayi ngiyaphela we Hayi ngiyaphela mntanami Hayi ngiyaphela we
Hayi ngimtholile we Hayi maqondane bebu yangijabule
awuthali kusona
Hayi ngimtholile we Ngesu maqondane dalu yangijabule
Kusa mama we
awuthala balindile 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 we yo we awuthala balindile 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 mambo Tala valindile 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 we yo we Tala valindile 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 mambo
Angisazi ngenze njani noma ngiye noma ngikhale noma ngiyenze njani Angisazi ngenze njani noma ngiye noma ngikhale noma ngiyenze njani Oh yangazi mina Ayangazi Angisazi ngenze njani noma ngiye noma ngikhale noma ngiyenze njani Angisazi ngenze njani noma ngiye noma ngikhale noma ngiyenze njani Oh yangazi mina Ayangazi Oh yangazi mina Oh yangazi mina
Ngafa we maye
Hayi lempilo baby ngiyenza busy Hayi ngiyaphela mntanami Oh yo 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 yo
Cishe ngafa we maye
Hayi lempilo baby ngiyenza busy Hayi ngiyaphela mntanami Oh yo